Askanusem, Mamu Ibram.
Askanusem moy li. Sem amna temeri at dora jur Arpaksad, fek na mbënd ma wessu ba mu am ñaari at. Arpaksad juduna, Sem du ndat juromi temeri at. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Arpaksad am fanweri at ak jurom jur Sela. Sela juduna, Arpaksad du ndat ñenti temeri at ak ñet. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Sela am fanweri at jur Eber. Eber juduna, Sela du ndat ñenti temeri at ak ñet. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Eber am fanweri at ak ñent jur Pelek. Pelek juduna, Eber du ndat ñenti temeri at ak fanwer. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Pelek am fanweri at jur Rew. Rew juduna, Pelek du ndat ñaar temeri at ak jurom ñent. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Rew am fanweri at ak ñaar jur Seruk. Seruk juduna, Rew du ndat ñaar temeri at ak jurom ñaar. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Seruk am fanweri at jur Nahor. Nahor juduna, Seruk du ndat ñaar temeri at. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Nahor am ñaar fukki at ak jurom ñent jur Tera. Tera ganena adina, Nahor du ndat temeri at ak fuk ak jurom ñent. Jurat ay dom yu goor ak yu jigen. Gannaaw ba Tera amé jurom ñaar fukki at, amna Ibrahim ak Nahor ak Aran.